Ese nabi turiki komurusha gaciri feza neza habu zose zo mwisi Vuge chinde kichi pere he mbacheza Mwareze gitore mutere kinore mungambo butu higaneza Babyeyi beza Nakoze binini Ereka mbitura kagato Nakoze binini Ereka mbitura kagato Aka karirimbo nakanyu babyeyi beza Aka karirimbo nakanyu babyeyi beza Mama Papa, mama, papa, yeah. Mama, oh, papa, mama, mama, yeah. Utonesha neza ugire ubugenda nka so. Karuhorane papa seko nziza mama ukunda niwe kunda uwe ndwara ukaremba nakwishimo kizirwa mama nakwikurikiye Karirimbo nakanyu babyeyi beza Aka karirimbo nakanyu babyeyi beza Mama papa Mama papa
Karirimbo nakanyu babyeyi beza Mubukore beat Urabutose